my father.
True story.
ZLatestmusic.com.
Arrested on the 1-2s, yeah.
I received it on my
father. VC the vocal boy.
Wait, I'm music.
Show spark. Yes. Yes. Vene na pita mo. Nivambiri na pita mo. Vina ninga kambe. Vina ngusinga kambe. Vene na pita mo. Nivambiri na pita mo. Vina ninga kambe. Vina ngusinga kambe.
Father bless my hustle.
My father.
Bless my hustle.
My father.
Bless my hustle.
My father.
Mafuto na pita mo.
My father.
Father bless my hustle.
Mulungu na pempa nipase changa. Ndava na lima na yo mavuto. Icho na icho na icho chinkale changa. If it possible I hustle bluto.
Yes.
Na pita muvambiri ngani shaka.
Shaka.
Dine nenze topiki pansaka. Ati vocal boy suza kachitika. Utaya cheta emu yo pita na mulusaka. Apa ninkala same life na bazungu.
Yes.
Emu ni kumanga cheno panga dungu.
Yes.
Awana push nifu nongkala celebrity. Nikankala puwa nizaka nkala celebrity.
Father
yes.
Bless my hustle.
Life mwana pita ina yanzali yokosa. Neze kuvutika ina nyimbo po ichosa. Kufika ku studio baka kupapatila. Si unge kondwe ile mweneza ukalila. Nika pita bayamba kuniseka. Imwesi hapa lelo manje na ine namveka. Ni wachifundo mulungu wa kumwamba. Wale kutima enemies veze kunikamba. Vezo ni posta na pama social media. Pandine nilipo ni kachile kumidia. Leo chakuma na ndimwe wakai wa fake. Foko po ichosa paki ara sidi pateki.
Nivambiri na pita mo. Vina ninga kambe. Vina ngusinga kambe. Vini na pita mo. Nivambiri na pita mo. Vina ninga kambe. Vina ngusinga kambe.
Father bless my hustle.
My father.
Bless my hustle.
My father.
Bless my hustle.
My father.
Mavuto na pita mo.
My father.
Father bless my hustle.
My father.
Bless my hustle.
Afredito del Sandro Agash on this one. Eddie Kams, M. Kiz, Arasaijo, Toby Black, Kerigo, Kerigo, Rock G, yes.
RCD on the floor.